mfowethu angazi noma ikhona yini maqhawe into elingayihlanganisa nje nihlanganise nanibone bafethu nenza njani kule ngoma ethi uziliphathe kahle ivangeli angazi fana ikhona yini into ongayenza lapho sithi nyakaza nje sithi nyakaza into encane hayi kakhulu bafethu ngoba ngiyahefuzela sizothi nje 162 ngenxa yesikhathi oh Nkosi yami siye sibezo besho njalo ke nathi MC bethi ngenxa yesikhathi nathi ke sisho kanye nabo nganza bethi sithi ngenxa yesikhathi uzuliphathe phathe kahle le ivangeli uzuliphathe phathe kahle le ivangeli angazi khona uzuliphathe phathe kahle le ivangeli
Tip it, tip it, tip it.
Hey, come on, Sophie.